Exclusive. From Sam up to CEO.
Bena ni mangala ambo. Ni mangala chabe ni rimaya. Ni mafuna kutenga ko out mukufina pati ni mangala ni rimaya. Ni makondwela ukabwela stiu ni mangala ni rimaya. Umakamba it's okay. Izaka balansa one day. Mate mazanga siwa kufuna.
Cash bands and your boy yo maps yo.
Bani uza kumbala tsuni wa amira baby. Siwa kwa meneta chokela. Izaka balansa one day.
Let's go.
Daba itonke ngati nirina baby. Nimafuna chabe everyday. Mafaita pamozi kumisha pamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby. Inatonke ngati nirina baby. Imafuna chabe everyday. Imafaita pamozi kumisha pamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby.
Gana pisha mofie, oke pali lepa epo tuwa kumanina. Walishiba ushe, ipangeda kukusha weka narikana. Kabebi kandi, madamu wandi. Nda kumfala kajonse mwanjula mpanga. Valyava kamba, valyava landa. Atingana kushafye weka ikazanda. Alo tuntu, tute tuntutu. Niwo mutumo tuntila oyampu. Love everywhere you go mungawa yellow. Ise babili pamwala tichita welo. Finali kalezo sanisia. Ukachoka po baby ni makuyewa. Osa ivala baby ngandiri na iwe. Venangwa don't give it.
Dabai don't pay. Ngati nirina baby. Ni mafuna chabe everyday. Ni mafaita pamozi kumisha pamozi jose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby. Ina don't pay. Ngati nirina baby. Nimafuna chabe everyday. Nimafaita pamozi kulwisha pamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby.
Jingi shanshiri muyo mugemu. Ndava ine na wabambite semu. Freak on the dance floor na bed ni semu. Na temu abie vane mboko mboko tie. Shake up your bam bam. Shake up your bam. Shake up your bam bam. Shake up your bam. Shake up your bam bam. Shake up your bam. Shake up your bam bam. Shake up your bam.
Dabai don't pay. Ngati nirina baby. Nimafuna chabe everyday. Nimafaita pamozi kumisha pamozi jose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby. Ina donke. Ngati nirina baby. Nimafuna chabe everyday. Nimafaita pamozi kumisha pamozi jose. Edo vena basambe pwanti. Swanga jile ma baby.
Exclusive from Sam Up to CEO.
Big ups to Kafwanda aka KFOC.